Mayibongwe inkosi ke kwabekeka nje kum uba kungakuhle kube njani kuba besingabesele sicula lamacula lamaculo ngendlela ekhululekileyo njengonyaka osemva koko apha ke ngaphandle kwa lonke uvuyo nawo onke amava athandekayo axabisekileyo kuthi kusekhona ubunzima kwaye ngenyaniso bekumele ndicinge ukuba kuyawuba njani na xa siphayana ebuqaqawulini kwimizimba yethu yovuko guquliweyo sicula uhaleluya omkhulu sikhululekile. Ewe, oko kuyakumangalisa kakhulu. Akusayi kubukho bakho ubuso bude, akusayi kubakho ntlungu, akusayibakho kuva kunzima, akusayi kubakho kubulaleka, akusayi kubakho kufa. Ingaba kumangalisi na ukuba sivunyelwe ukuba sithwale elithemba kunye nathi ngaphakathi kuthi, ithemba elisikelelekileyo, ithemba eligwetyelweyo elingakhokheleli ekuphoxekeni kodwa likhokhelela kwinyaniso. Kuyamangalisa. Yanga wonke umntu angaba namava ngako oko kwaye yanga kungenzeka ukuba ekupheleni ngenyaniso bonke abangabomtshakazi kaKristu bangathi ewe, yiza ngokukhawuleza Nkosi Yesu. Mhlawumbi ke izinto kumele ziye zibanzima kuthi, yazi singazibulela ngezinto ezimbalwa ezingahla phambi kwethu, nditsho ke ngakwamagama asemhlabeni. Konke le nguqu yenzekayo ngendlela yayo ayikho ehamba ephele kakuhle. Ukukhutshwa kokutya nayo yonke le nto izawuzisa iimeko ezininzi, kodwa konke kaokoko kusenzeka siye siqaphela ngokukhawuleza uba amaxesha ngenene akhawulezile. Kwaye thina esivunyelweyo ukuba sikholwe ngokweziphalo siphakamisela iintloko zethu ngakumbi ngokuba sisazi ukuba intlawulelo yethu isondele. Imbalela kumele zize, amaxesha omncipheko kumele aze. Abantu bayakhalaza ukuba yonke into isexabisweni eliphezulu kodwa sisakwazi ukuyithenga. Iba kwixabiso eliphezulu kakhulu xa singasakwazi nokuyithenga, kwaye phinde ibe sexabisweni eliphezulu kakhulu xa umntu engakwazi ukuthenga okanye athengise njengoba kubhaliwe kusityhilele. Ngoku ukuqala ukhalaza ngoku kakuhle kakuhle kusephambi kwexesha, sisenexesha lakho oko. Xa ixesha lifika ngoku kumele ngenyaniso sibulele Inkosi uThixo ukuba sisenza nje kakuhle, sinokutya kwaye sinako okuselwayo. Isibhalo ke sitsho kuba kumele sonele zizo ezinto. Sivuya sinjani ke enkosini ngayo inkululeko esenayo. Kwaye namhlanje ewe ke kukhona ulonyulo kwilizwe lethu, kodwa oko eso senzeko sibekelwe ixesha elide. Sibonile kwimbali edlulileyo mvanje ba bonke abo bangazohambisana naloo nto, abanganqweneli ukuba balandele indlela kumele ithathwe, banyanzele ukuba bamele bucala. Kwaye abantu abathi ngoku bangene kakuhle kwinkqubo bavunyelwe ukuba baxhamle, kumele sixhamle. Sicela ngangokukhethekileyo ngenenekazi lentsimbi elaqondayo njengomethodist, njengomwisile. Ewe ke ongamawisile uthe waqaphela ukuba ukulawula kweNgilani yamalungelo ayo athe asuswa esandleni sayo iziziphathamandla zaseRoma, ingakwazi ukuqhubeka nayo naloo nto ke ngengqiniseko yakhe wabe sazi ukuba yonke le nto yaphi kodwa ngoku iyure ifikile kwaye njengoba sifunda kumnqophiso omdala nomnqophiso omtsha uThixo umise lo kumkani uThixo uphinde abahlise kuxhomeke ukuba kufuneka ntoni ngela xesha likhethekileyo kwicebo likaThixo umzana wethu selefundile kumprofeti uHagayi uHagayi yenye yamadoda eyayinelizwi lenkosi ekukwakhiweni kwakhona kwetempile into entle ke phakathi kwabantu bakaThixo ayileyo ukuba baqaphela ukuba wayengathethi ngokwakhe nje kodwa uThixo wayethetha ngaye ilizwi likaThixo athi yena ngokwakhe azise umyalezo ongcwele ingengowakhe xa abantu bathixo beqaphela oku ngaso isityhilelo singinokuncedwa nguThixo kodwa ukuba siyazicingela nje uba lo ngumyalezo kaMoses okanye ngumyalezo kaHagayi okanye amanye amadoda ngoko ke akuyi kusebenza kodwa xa siqaphela uba lo ngumyalezo kaThixo nomsebenzi kaThixo nobukumkani bukaThixo nebandla likaThixo xa lityhiliwe kuthi ngawo umoya ukuba ngumsebenzi kaThixo ngoku yonke into iyatshintsha ngokukhawuleza ngoku kuze konke yonke imbeko lonke ithemba lonke ukholo konke ukuthobeka nathi ngokunjalo sifumane indawo yethu ebukhoneni bukaThixo ndizafunda lo mqolo kanye kwakhona ngokuba uxabisekile kakhulu apha kuHagayi yayinguZerubhabheli uHagayi isahluko sokuqala umqolo weshumi elinesibini neshumi elinesithathu and respected the divine order baliphulaphula ke uZerubhabheli unyana kaShalatiyeli noYoshua unyana kaYotsadaki umbingelelo omkhulu namasalela onke abantu ilizwi likaYehova uThixo wabo ngokwamazwi kaHagayi umprofeti njengoko wayemthumile uYehova uThixo wabo what a wonderful word where do we stand in this picture we are currently contemplating it says here with all the remnant of the people hayi nje abantu abaqhelekileyo kodwa kunjalo uZerubhabheli unyana kaShalatiyeli nombingelelo omkhulu uYoshua unyana kaYotsadaki la yayingamadoda ayinolungiselo olukhethekileyo kodwa bazithoba baze bakuthobela oko umyalelo ongcwele besamkela benika imbeko umyalezo wesiprofeto baqaphela ukuba le ndoda ino itsho inkosi yama emhlabeni ongcwele kwaye ithunywe inkosi ngokwayo lilizwi elimangalisa elinjani simanjani apha kulomfanekiso esijongene nawo ithi apha nawo bonke namasalela onke abantu balithobela ilizwi likaYehova uThixo wabo kodwa inkosi uThixo yayingekho semhlabeni emhlabeni yayingumprofeti uHagayi uThixo ayisemazulwini kodwa uThixo usezulwini nasemhlabeni uThixo ugcwalise ihlabathi. Uthixo uhlala ezinhlizweni zethu ngalo ukhona. Uthixo uyasebenza. Uthixo uyenza. Uthixo uyasindisa. Uyaphilisa apha emhlabeni. Ukuba besingekho. Bekungekho nakunye oku ebekuya kwenzeka. Kunokwenzeka kuphela ngokuba ukhona. Akekho umnonoba namava ngosindiso noxolelwa nokuphiliswa nokuhlangulwa. Ngoko kuzintsikelo kuphela ezo. UThixo inkosi ikhona ukuze ingqinele ilizwi layo ize isinike oko ikuthembisileyo. Nawo wonke amasalela abantu balithobela ilizwi lenkosi uThixo wabo ngokwamazwi kaHagayi umprofeti, njengoko wayemthumile uYehova uThixo wabo. Boyika abantu ebusweni bukaYehova. Zange boyika uHagayi, kodwa ukoyika uThixo. Koyika uThixo kwehla phezu kwabo. Ukoyika uThixo. Nanamhlanje isekuqala kobulumko obungcwele. Ukuqala ke kobulumko obungcwele ubonakalisa kunjalo isiphelo sobulumko bethu. Kuphela xa sithe safikelela kwisiphelo sobulumko bethu, kulapho ubulumko bukaThixo bungathilwa khona bubekwe phezu kwethu. Emva komqolo weshumi nesibini kufika umqolo weshumi elinesithathu esele siwufundile. Wakuthetha uHagayi umthunywa kaYehova ukuthunywa kwakhe nguYehova ebantwini, wathi, ndinani, utsho uYehova. Singapore, ndiye ndaya kwikholeji yeBhayibhile ebizwa ukuba yiHagayi College. Kwaye ndiye ndamenywa uba ndabelane nabo ngobungqina bamphana kumnyhadala nje olula. Kwaye njengoba ndithetha kubantu ngabanye bapha, ngokunjalo nakubasebenzi abafundisayo, ndiye ndaqaphela nje into enye ukuba igama elibekwela intloko alinayo nanye into ngokugqibeleyo efanayo nale meko eziswa ngokucacileyo ngumprofeti uHagayi. Akukho baprofeti bayana. Akho sithilelo soprofeti oselizwi. Kuyafundiswa nje njengoba soloko kufundiswa ngabanye abashumayela abathile. Hayi igama. Kukho namabandla abizwa ukuba libandla yiPhiladelphia Church, apho kumele kukhona uthando lobuzalwane. Kodwa xa ujonga ngaphakathi akukho kwa umlando wothando lobuzalwane. Ngoku andinyelisi bingaphi imithi yomamangile ebiphana lungaphi uhlobo uxolo ithetha ukuthini. Hayi ngoku nam andiyukuxelela ukuba ufunda undifundele iBhayibhile ngolo hlobo. Uthini uxolo lungaphi uhlobo mingaphi imithi ngamashumi asixhenxe phantse wasondela empendulweni uThixo akusikelele. Kodwa lena into imalunga nento eyahlukileyo, ayilogama esizinika lona. Kuba kubhaliwe kwathiwa unegama lokuba uyaphila ube ufile. Omnye angaba nalo igama, omnye angaba kwibandla lePentecost, ebandla lamaBaptist, ingaba kumalunga negama na. Sinqwenela ukuba singalisi nje nomgwebo sikwazi uziqala sijonge kwethu. Sifuna ukujonga noThixo sibuze ukuba kwixesha lethu ingaba sithe sayiqaphela nyani ngenene ukuba le nto ingandoni. UYesu wathi ekhangele iYerusalem elila esithi yure yakho awuyiqaphelanga yinto ekhokhela kuxolo lwakho olo. Xebe wathi kule yure yakho bekumele ukuba nithe naqaphela into enisayixolweni lenu. Wonke umntu ophila emhlabeni umiselwe ixesha lakhe nguThixo. Yure ekumele ukuba bayiqaphele ukuze babe nento, babe nesabelo kwinto uThixo ayenzayo emhlabeni. Siphila ngoku kwaye kumele kuba sibe nesabelo kwinto uThixo ayenzayo kweli xesha. Kwisahluko sesibini, umqolo wesihlanu, ngokunjalo isibhalo esiqhelekileyo kuthi sithi ilizwi elo ndanqophisana nani ngalo ekuphumeni kwenu eyiphutha ndisaligcinile, nomoya wam umi phakathi kwenu, musani ukoyika. Umzane wethu sele ethethile malunga nentambiso yomoya engcwele, apho ilizwi liba sisitshilelo sesiprofetho lingaphenjelwanga ngumntu kodwa liphenjelelwe ngokutsha njengesitshilelo xa lithe lavakaliswa lakhona okukwenzeka ngawo umoya oyingcwele ocikida zonke izinto, ewe nezinto ezinzulu zikaThixo. Ngokuba akekho umntu onakugqobhozela kwezinto zokomoya nokuba ebengoyena mntu ongcwele emhlabeni, njengoba ebhala uPaulus kwabaseKorinte, umoya uhlola zonke izinto, ewe izinto ezinzulu zikaThixo, hayi umprofethi, hayi umprofethi wagayi okanye abanye. Umoya kaThixo uhlola zonke izinto ngaso isitshilelo. Emva koko asebenzise umlomo ukuba athethe amazwi kaThixo asisitshilelo ngenyaniso apha sikuvile. Isithembiso endinika sona nakuphuma eyiphutha. Kumele nje ngokulula siqonde izithembiso ezinikwe ibandla lomnqophiso omtsha ekuqaleni kwazo kwalo zawushiyeka zisebenza kude kube sekupheleni. KuMayibhele isahluko seshumi elinesithathu umqolo wesibhozo, uYesu Kristu nguye izolo namhla kude kuse kuwo amaphakade. Ngokulula nje sidinga uba sizidonse siziqokelele siqaphele ukuba ezi zithembiso zanikwa ukuze sizive ngayintshumayelo sizikholwe sizamkele, hayi nje isifundiso semboniselo ethile ukuze sibe nolwazi okanye siyalele uba ndingatsho, kodwa ukuze sithi ngalukholo kwinto uThixo asithembise yona sikwazi uba nobango lazo izinto. Kakuhle kakuhle kubonakalisiwe kumnqophiso omdala ngenyaniso yoba uThixo uthembisile umhlaba nezizwe zazo ezisixhenxe nabantu bakwaSirayeli. Kwaye kwakude kusithiwa lilizwe lesithembiso xa ixesha lokuzaliseka lafikayo, yayingengomazwi nje kuphela avakaliswayo kodwa into eyayithenjisiwe kubo ixesha elide yaba inyaniso engcwele kubo bonke nabo kwaye xa sithe samkela ukuba sifikile kwimeko efanayo ukhona okufanayo kanye njengoba bekunjalo ekuqaleni kunjalo nangoku kubantu bakaIsrayeli nebandla phayana kwesasukulwane sobuKristu sokuqala ubuJuda babukho ngokunjalo nobuKristu obungenayo kwade kwakungamashumi asixhenxe AD apho ikhokeli wamaRoma uTito wathatha iYerusalem emva kweminyaka kusabona ukunjalo uba ligazi elingakanani laphala laphayana kwiminyaka emibini kodwa inqaku kodwa inqaku libalulekile ukusukela ekuqaleni kwebandla lomnqophiso omtsha izinto ezimbini zihambisana zombini ukutsho esasukulwana sokuqala kude okunye kufikele esiphelweni okunye kuqhubeke ngokulungelelwano kokona kubuyumva apha kwesukulwane sokugqibela sibandakanywa nebandla uIsrayeli uthe wabizwa wabuya esuka kumazwe ngaphezu kwekhulu emhlabeni besiya kwilizwe lesithembiso ngoku sinezinto ezimbini ezihambisanayo kwakhona kwaye siyakubona oku ngokucacileyo xa uPawulo sebhala kwabaseRoma isahlulo seshumi nanye kumqolo wamashumi amabini anesihlanu xa inani elipheleleyo leentlanga lifikele ekupheleni lizalisekile ngoku wonke uIsrayeli uya kusindiswa kwaye uIsrayeli ubuyele ekhaya ukuba uMesiya ngokunjalo uzawuya phayana emva kokuxhwilo siyayazi loo nto kodwa babuyele ekhaya ngokuba uThixo watsho elizwini lakhe ngoko ke siqinisekile siphila kwisukulwana sokugqibela secebo losindiso njengoba kuxeliwe nguThixo apha phakathi naphakathi kule nguqu kwaye xa siqinisekile ngako oku hayi ngokuqiniseka ngokwethu nje kodwa kwizisekelo zegunya zelizwi likaThixo njengoba inkosi yethu ngokwayo yathi xa nibona oku xa nibona ukuya okukela umkani xa nibona umthi womkhiwane uthamba kwaye ngoko ke siyazi kwizisekelo zomnqophisi zelizwi lomnqophisi omdala uba lo mthi womkhiwane nguIsrayeli ethi mva kweminyaka engamawaka amabini kusukela uNebukadnezar abantu oko bebechithachithekile emva koko kwamashumi asixhenxe AD kodwa ke sekunjalo emva kweminyaka emininzi kaka bathe babuyela baba sisizwa khona esisesabo zikhona imboniselo kwizibhalo ezingcwele ezingashiyi gumbi lokuthandabuza kodwa ngokunjalo lixela izinto ezizalisekayo ngoku ngokugqwesileyo phambi kwamehlo ethu emva koko kumxholo womnqophiso omdala siyaxelelwa apha kuHagayi isahluko sesibini umqolo wesithandathu ngokuba utsho uYehova wemikhosi ukuthi kusakuba kanye umzuzwana ke ndinyikimise izulu nehlabathi nolwandle nomhlaba womileyo. Ubala amazwi ebengafunyanwa ukunjalo kumnqophiso omtsha ngoku besinowabekela ecaleni sidake hamba kakuhle ke Thixo umnqophiso omdala thina sikumnqophiso omtsha kodwa siyambulela uThixo othe wafaka uqhagamshelwano olunjalo phakathi komnqophiso omdala nomnqophiso omtsha esivuyayo ngako oko ukuba siyakwazi ukubona siqaphele umqolo ofumanekayo nakumaHebhere oqhelekileyo kuthi sonke ofundiweyo apha amatyeli amaninzi ukuba uThixo uza kusalisekisa isithembiso asinikileyo kumaHebhere isahluko seshumi nesibini umqolo wamashumi amabini anesithandathu kuHagayi isahluko sesibini umqolo wesithandathu kodwa ndifunda kumaHebhere chapter 12 verse 26 ti olizwi oko lwawuzamazamisayo umhlaba ukuba ke ubeke ngedinga esithi kusakuba mzuzwana endiyakuthi mna ndinganyikimisi umhlaba wodwa ndinyikimise nalo izulu. Emva koko uyaxela ufunda kakuhle ke ngoku xa sele ikhomba phana kwinguqu ngokukhawuleza phayana phambi kokumiselwa kokulawula kwemilenyana ngoku njengoba abantu bebuyela ngoko befuna ukwakha kwakhona itempile yonke into inomlinganiso nje uba uThixo etshilo emisele ngoku ibandla lomnqophiso omtsha lifumana likwinqanaba ekumele libe njalo xa ibandla laliqala ngoku mhlawumbi ndizawufunda lo mqolo ukuze ngokuqinisekileyo wazi ukuba ngoku ndithetha kumaHebhere isahluko seshumi nesibini kuze wazi ukuba la mqolo pha kuHagayi uveliswe kumxholothini apha sele siwufundile isahluko seshumi nesibini umqolo amashumi amabini anesithandathu masiqhubeke sifunda ke kumqolo amabini anesixhenxe. Oku kuthi ke kusakuba mzuzwana kubonakalisa ukuguqulwa kwezinto ezizanyazanyiswayo ngathi kokwezenziweyo ukuze zihlale zona ezingenakuzanyazanyiswa. Ungazifundela eBhayibhileni ukuba kuza kwenzeka na kumgwebo apho izindlu na yonke into izawuchithachitheka umhlaba uzawushukunyiswa ngathi zawukwenzeka phambili kwaye uThixo uzawufuna yonke into uba iphendule imikhosi yamazulu ezulwini nabantu emhlabeni abantu bomhlaba. Sikufundile oku kodwa ukuze wazi ukuba kubhaliwe kakuhle kakuhle eBhayibhileni ndifunda lo mqolo omnye kuni kumprofethi uIsaya kuIsaya isahluko samashumi amabini anesine uIsaya isahluko samashumi amabini anesine mhlawumbi ke kumqolo wokuqala emva koko umqolo esiwufunayo yabonani uYehova ulithi ngongqololo ihlabathi ulenza amagqagala uyabuphethula ubuso balo uyachithachitha abemibalo bekho nokuninzi ke kumqolo weshumi elinethoba ke ngoku liyavikiveka livikiveke ihlabathi liyacandeka licandeke ihlabathi liyashukuma liyacandeka licandeke lihlabathi liyashukuma lishukume ihlabathi liyadalasa ihlabathi njengenxila uliyajinga njengomandlalo oxhonyiweyo rheqo lwalo lunzima phezu kwalo liyawa lingabuyi livuke. Sifundile ukuba yonke into edaliweyo izawushukunyiswa kuphela yileyo ingakhange idalwe iya ubakho okwecala ngoko siqhuka sifunde umqolo amashumi amabini ananye umqolo amashumi amabini ananye siyafunda kuya kuthi ngaloo mini awuvulele uYehova umkhosi lwabaphezulu nokumkani behlabathi ehlabathini bahlanganiselwe behlanganiswa njengamakhonkxwa emhadini bavalelwe entolongweni bavalelwe kwakuba yimihla emininzi ngokucinga ke malunga nesityhilelo isohluko samashumi amabini ngokukhawuleza emva kokumiselwa kubukumkani be-millennial isithunywa sihla sivela ezulwini sinamakhamandela ngokunjalo usathane yabotshwa aphoselwe phayana iminyaka eliwaka ngela xesha kuzawube kucocekile apha xa bekuzawube kucocwa kungekho nceba ngobubhala upawulos athi asilwi nenyama negazi kodwa silwa silwa neziphathamandla zobumnyama imimoya kwiindawo eziphezulu bakoko kufike imini apho uzawuthatyathwa usiwe phezulu umtshakazi kuze ke ngokube khona udabi kumikayeli nezithunywa zezulu nenamba kunye nesithunywa zilwe emva koko mnye uyawuhliselwa phantsi inkosi nomtshakazi nyuka eya phezulu usathana nemikhosi yakhe phoselwe ezantsi kwaye emva kobukumkani be-millennial buqala imikhosi yophezulu iyakwenziwa iphendule nekumkani bomhlaba phezu kwalo mhlaba ngoku amazwi acacileyo athethwe athi bawuhlangana emngxunye bavalelwe entolongweni emva kweentsuku ezininzi andinaxelela kuba ixesha elingakanani ngakoku kodwa kukanye emva kwexesha eliwaka kweminyaka eliwaka apho kuyawugwetywa ezinye izinto zicacile awudingi nje netalente yokuba ube nezibalo usathane utshilo nje uba usathane uzawubotshwa iminyaka eliwaka ndingakufundela ukuze wazi ukuba kubhaliwe kanye ngolo hlobo isityhilelo isahluko samashumi amabini umqolo wokuqala ndabona isithunywa sezulu sisihla siphuma emazulwini sinesitsixo senzonzobila nomxokelelwane omkhulu esandleni saso sayibamba inamba loo nyoka yakudala engumtyholi usathana ke sayikhonkxa iminyaka eliwaka sayiphosa enzonzobileni sayivalela satywina ngaphezu kwayo ukuze ingabi sazilahlekisa iintlanga ide izaliseke iminyaka eliwaka emva koko imelwe kukukhululwa ixeshana elincinane konke nje uyaphembelela ukuba siwazi la maqhagamshelwano aphakathi komnqophiso omdala nomnqophiso omtsha njengemboniselo epheleleyo kwicebo likaThixo elifihlakeleyo uThixo wethu singabantu abasikelelekileyo abonyuliweyo ukuba sive amazwi enkosi bandakanye kanye nelizwi lesiprofeto kule mihla uba sime kwicala likaThixo usize sikholwe nje ngokulula entliziyweni into uThixo ayithembisileyo akunakugxininiswa ngaphezulu nabani na onokuthula kunye noThixo ngoku kumele ukuba abe nokuthula kunye nelizwi lakhe akukho kuvumelana kuThixo kube obosohluka elizwini lakhe kuphela ngabo bavumelana nelizwi likaThixo banokuvumelana noThixo ngenyaniso eqalekeni ubekho ulizwi ulizwe kuye uThixo ulizwi enguThixo yilonto ke kubaluleke kakhulu kuba ilizwi livakaliswe libekwe phezu kwesiphatho sesibane o ewe kulapho iya khona ngoku abanye bazimanya kwinto kawonke wonke njengoba nditshile kwaye ndiza kubhala okunjalo igunya lokuqala ehlabathini liyangena apha kuba wonke umntu ucinga ukuba izigidigidi ezingamakhulu amathathu namashumane abo ekupheleni ko-1992 zizaba kwi-Europe ayingomfanekiso omkhulu lowo njengeChina inabantu abaninzi loo nto ayikhathaliseki ukuba bangapha abantu abahlala e-India loo nto ayikhathaliseki nakanye kulula oku kumalunga nesiprofetho sebhayibhile malunga noko kuthenjisiweyo kwimaxesha esiphela nento ebonakalayo ngoku ngokwepolitiki ngokwenkolo ngokwenguqu yinto kanye leyo ilizwe lethu elajongana nako le nto yokufa kubukhosi baseRoma kwixesha lembuyekezo yaze lafakwa inxeba njengoba sitsho isibhalo kuba enye yentloko zaxatyelwa ukusa ekufeni laze elo nxeba laphiliswa yabona ke lonke ihlabathi liyamangala ukuba elaa nxeba linokufa lathini laphila yonke into yabuyisela kuxolo novuyo ndixela inyaniso eli lizwe elasetyenziswayo nguThixo uba linceda imbuyekezo liphumelelise ukugqobhozela lathi emva koko lwahlukahlukana qala ngokwenkolo amakatolika amaprotestanti emva koko ngokwepolitiki ukuya kumtshona nasempuma ngoku sinobungqina bokuba ezi zahlukano zimbini zifikele ekupheleni kubani oyiqaphelele loo nto apha kwilizwe lethu nanini xa kusenzeka into ebalulekileyo akusekho umkatolika apha umprotestanti phaa kusoloko kuyinto kawonkewonke ngoku amacala amabini amanyane phantsi kwe-roof enye yinto abafuna uyiphumelelisa ke leyo makungabikho mntu ocaphukayo kakhulu ke amakatolika kodwa ukuba bekunokunceda ngoku ndingaxela ngoku ukuba upapa angenzani angathetha kakuhle ngoLuta ngoku xa enze kanjalo uza nawo onke amalutere kwicala elinye ungabi naxhala ayikho indoda emhlabeni enobuqhetseba njengayo wazi lonke iqhinga emhlabeni andiyazi into endiyithethileyo mhlawumbi hayi kwisazela esithile kodwa senditshile asilinde sibone uba kokwenzekani kusukela kwicebo leVatican lesibini amaprotestanti awaqalekiswa kodwa abandakanywa nje ngabazalwane ababucala bayamkela obhuti babucala ewe bonke banentetho ethi hayi sinetafile yokuxoxa bathi hayi singobhuti sonke emva kokonke masibe sonke namanye amabandla ngaphambili besinenjongo enye intshaba bukomanisi ngoku loo nto isecaleni yintoni ngoku yindlu yomntu wonke apho khona igumbi lomntu wonke uyayifumana loo nto ihamba ngecebo elithile kumele ibe lolo hlobo apha kule mihla yokugqibela kwaye umprofethi uDaniel wakwenza kwacaca xa wabona isitatyu segolide isilivere nesobhethu ngoku kwakuyintoni yayiludaka no nentsimbi phana ezinyaweni awunokuxuba ungabudibanisa kodwa awunokuxuba ngoko ke ungafunda phana kumprofeti uDaniel kunjani izinto zaxelwa kwangaphambili kuba izinto zizawumanyana kwaye ubukumkani buzawugomelela ngakumbi endaweni kwicala elithile bube buthathaka buthambi kwelinye icala yinto eyithethayo ke leyo intsimbi nodaka nodongwe yonke into ngoku iyawa nje akukho nto engathi ihamba kakuhle kwelinye icala kubona izinto zisomelela ngakumbi kumanyano kube khona indlu enkulu ngubani ke umphathi wale ndlu enkulu awukho kuthandabuza ngaloo nto kunjalo kumcasi umKristu uyakulawula yonke loo nto uKristu uzawubiza abangabakhe alilungise alityine kwaye phambi kwenguqu enkulu bayihle phezu koluntu uzawuhla asithabathele eqaqawulini bakhe o ewe lixesha elibalulekileyo ixesha elinomngcipheko esiphila kulo kodwa kunjalo ixesha elihle siyabona ukwahluka kuphelile ilizwe lethu lihlawulela yonke into xa abantu bethu bangakwazi ukuba baziphilele kuye kuba nzima ngokunjalo ilizwe lethu lisilela endaweni ethile ayikokuphela kwehlabathi kodwa kusekunintsi oyakuza phezu koluntu soloko siselapha singayivi impembelelo apha naphaya kodwa inye into iqinisekile siphila ngokusondeleyo ekubuyeni kwenkosi yethu kwaye asoyiki ngokuchasene noko ke sithi nje Nkosi zisa zonke izinto esiphelweni ngokukhawuleza kangokuba kunokwenzeka kusisuse apha kulo mqolomba wenyembezi siye ekuqaqawulini bakho kuba kwabanye abangaqhelananga nale nezintetho ngokukhethekileyo kwincwadi esitshilelo nomprofeti uDaniel ungabi naxhala ngokukhawuleza nje yonke into izawucaca umoya uyingcwele uzawukhokhela kuyo yonke inyaniso uyasibonisa ukuba izinto zime kanjani ngenyaniso ingcaciso ixeliwe icacile kuba kwa isiyatha asiyukuphambukela kuloo ndlela yangathina isithe sanikwimbeko kule mihla uba sive ilizwi lesiprofetho yanga singamkela onke la mazwi siwamkele entliziyweni zethu ekoyikeni uThixo ukuba angadlisa ubomi nguwo umoya engcwele ukuze sembathiswe ngemvelo engcwele nobomi sibe yinxalenye yecebo likaThixo losindiso kwimihla yethu ukuba yanga singathi njengabantu abaqhagamshelene ngokungqalileyo kwinto uThixo ayenzayo ebukumkanini bakhe emhlabeni kwaye sinesabelo kuko yanga uThixo ngobaba lwakhe angenza abantu abanjalo kuthi sonke amen Nkosi ethembekileyo siyakubulela ngokuthembeka okukhulu kweli xesha lenceba nangawo lo myalezo wenceba othe weza kuthi Nkosi ukuba awusilibelanga kodwa uthe wanenceba kuthi asamkela onkosi nkosi asina kulidumisa ngokuphelele igama lakho kuko oku ngoku ke sinika imbeko imbeko nombulelo owufanelweyo kodwa nkosi yamkela ukudumisa kwethu yamkela unqulolo yethu yamkela imibulelo yethu haleluya ngokuvela kwinzulu zenhliziyo zethu othixo silungise othixo silungisele ukubuya kwakho ukuze siqaphele ukuze sibe sithandaza onkosi xa usiza ukuba siphamise inhloko zethu sazi ukuba inhlawulelo yethu isondele ibanathi sonke nkosi ndiyathandaza sikela bonke abazileyo abazane bethu noodade abavela kufutshane nakude nkosi ibanabo bonke basikelele bonke nditsho nangoku nkosi njengoba siqukumbela le mihlangano ibanabo nkosi endleleni yekhaya nkosi basikelele kwindawo le obabeke kuyo kwayanga umntu ngamnye ungamenza abe yintsikelelo belingqini nkosi kwenze oku ngobabalo lwakho siya kucela oku egameni likaYesu amen.